Yɛlpugri, sakpiiri la nii. Den poore, n nyaa malɛ ka to sen yi nyigri sigri ne pankasenga. A vɛɛnema bui tɛnga tɔri, a kyelma nɛ paŋ fãã.
A waame, Babilɔn na tɛnkasenga waame. A lebega su kãam doogo, yam yoo dam soondug ziiga. Luin tɛgt la luin yood buud fãa, tui la tugda bugɛn. Ninsaalg buud fãa waame. Ta tigsb nɛ rãama, a yooba. Dunia ram gãanda nɛ. Dunia tẽese, neb dimdam yoo nɛ. La yaa ar zɛkãsen la b sã. La a fɛɛ dunia tɔalba fãa.
N wʋma kɔɛɛga to sinsin yĩngri n yeele.
Yii tẽn-kãnga pʋgẽ m neba, n da wa rɛɛga yel-wẽna taale, ta sibgra me lui zug ye. A tʋʋm beeda samame n tãag saaga, wẽnnaam le tẽega a yel-wẽna. Bɩ y sibga wa sẽn sibga taaba, bɩ y lebsa a tʋʋm wẽna noora yiibu. Kalmi noora yiibu rẽg a ninga sẽn da pidsa wamna n lebsa. Kiti ta sibgra zeenga nagrã la a titaama. Ka yẽ gom ne n meng woto.
Adema, kani kpak bɩ yaa fo kõo la n kũ yãk wʋr abada.
Yaa rẽ yĩng la raara ye bala, yel-beed na n yẽega. Kũu, nin-tãm la kom, tɩ bugum ye tɩ b ba sẽn kõ yẽ, a bãng tɩ soala wẽnd sẽn kao buudã sɩd yaa pãng soaba. B na n wiisame, b na n kũmame, dũniyã dĩmdãmb sẽn naagb yẽ, n vɩɩm fong la yoob vɩɩmã. B sã n wa yẽnda bugmã bug zõose, b na n tara yɩɩg n geta sibgra ne ra beem la b maan ne.
Kato, kato Babilɔn, tẽn-kãsenga woto, na-tẽnga woto, Babilɔn sẽn ka tar mak n taaga. Wakati yeng bala ti fo buur zoen kaw.
Ti dunia twanaba nan sing wisgu la kumbu ti ner kale ben darab kom koron tedi ye.
Bwenda ka be koron den ar sanam wan zulfu lulugo muizan neba te neba te ngunam murfu la nufa rane bu to tore. Ar wob yẽnd sẽn manegm peese, ad raar sẽn tar kɛglem la neerem, n paas yõg teer buud fãa, kutu la zũudu, n paas kug sẽn yãgd wa ningetse, ad zẽed noosd toor-toore, ad yũ-noodo la ka noodo buud toor-toore, ad tɩdare, ad rãam la ka dɩtem, zom-pɛɛlga, zom-pugsgu, koodo, ad niigi, piisi, wiidi ne bilim-bilim.
Ad yem daar la ninsaala b sẽn lebg bõn-koosem.
Fo sẽn da geen yõod ninga, fãa menema me n bas foom. F fonga, ne f ziigrã fãa sɛɛ sõpi.
A toanebã sẽn da maan leebg ne foo, n dɩt b rɩɩbã, fo sibgra na n kẽesb la ra beem. Tɩb tar yɩɩg n yãbd nin-tãm la b wiisde.
Kato, kato,
tẽn-kãsenga woto fãa sẽn yer futu, sẽn wʋg ne gĩs-bãanse, n yer murfu la nufa, n nags ne sãnem la lulugo la muzãan neeba, ad wakata ye bal n sek faonga woto fãa sõongo.
Koom kogenda gɛtba, neb nii fãa sẽn togd soɛ koom zugu. Sẽn dɩ tɩ b mʋgra yõodo, fãa da yɛsa yɩɩga n get bugmã bug zõosã la b maan ne.
Bõenda zem tẽn-kãsen-kãnga.
B ra yugda b zut-tom la b yãbda la b wiisd n yetẽ.
Kato, kato, tẽn-kãsenga woto fãa, yẽ fong n da rɩlgd mʋgra zug kogenda soaalba, desɩ wakata ye bal sẽn wa ne a wãabo.
Arzandam fãa kɩdmi sũ-noogo, nin-sõama, tʋm-tʋmdba, bãngdba, bɩ y la n kaase tɩ wẽnnaam sẽn paalga buudã yaa yãmb la b kõ buum.
Maleka yen yolon tebrne panchengo. Kour sen zemnil, un loba mourin yete.
Ya woto, bourbala, lamna lobo Babylon, ten kasanga, la den nif kon le yanda. Fonenge, o kon le wumrursa, ni yumma, mi perdeba, la tontonda abada. Tonton baye, kon le taraf kouwe, tarab da tumye. Ne ramde, kon le wumpouye. Fitil venam kon le yanda fpouan abada. O kon le wumkar pal sangomne pou pal abada. Pan bada ya dunia jindamba. La fo marfma kiensab gil moro. La ya fo tempe elme labada zim. Bangadeba, nisama. La fson kodobo nam fa ten zuga zim.